I'm crazy for you, baby. I'm crazy for you, darling. I'm crazy for you, honey. I'm crazy for you.
Kwa penzi lako nahisi waanza kunichanganya. Nimekuwa chizi, sio nisisiki tena. Labda makosa yangu ni kukupenda zaidi. Nina siku mbaya kwangu, sijajaliwa zawadi. Ila najua moyo wangu haukusita kukwambia hisia zake. Maskini penzi langu halijakubaliwa. Ila najua moyo wangu haukusita kukwambia hisia zake. Oh, penzi langu halijakubaliwa.
Listen,
you are my queen, let me give you crown. Sweet banana, enjoy. I look like I'm crazy for you. You are my queen, let me give you crown. Sweet banana, enjoy. I look like I'm crazy for you. Sema kweli mwanga nimetoa kwako. Nimezama ndani ya bahari ya mapenzi yako. Sina kitu, nimebaki kiwiliwili. Mapenzi yamenizidi.
I'm crazy for you, darling.
What avenue?
Awesome.